bitifunwe nisoni zidapewe wamujirimera kakugira kuru wanje ndagukunda nita kubyo wakoze kandi nabyukundi ati ni wowe ntama naje nshaka kuru wanje ndagukunda umusango ufite ipfunwe nisoni zidapyawe wamugera imbere akakubwira kuru wanje ndagukunda nita kubyo wakoze kandi nabyibukukundi ati ni wowe ntama naje nshaka
Amaraso, yandara kweza, kuko uru wanje.